Saltito.
Nini una taca.
José.
Ni bebe una taca.
Nini una taca.
It's the me.
Ni bebe una taca.
Ni kukumbatie. Ni kufurahishe. Nijigambe.
In this life, it's so hard. Kupata mami nipu kama wewe.
And in this life, I'm never gonna let you go. And in this life, I'm never gonna let you go. Oh, yeah.
In this life, it's so hard. Kupata mwenye moyo kama wako.
Wenye magari na majumba Monday to Sunday wanini amelea.
Kuna wenye pesa na wenye figa Monday to Sunday wanini amelea.
Baby, it's only you that I want to.
Come mix Slicer.